sikubone kwaphela mina. Inhliziyo yami yathi yebo wena. Ngisho noma ngizama ukuhamba, ngibuyela kuwe njalo sithandwa. Ngikubone kwaphela mina. Inhliziyo yami yathi yebo wena. Ngisho noma ngizama ukuhamba, ngibuyela kuwe njalo sithandwa. Ngiyakuthanda baby, ngiyakuthanda truly. Awukho omunye, you're my only one. Ngiyakuthanda baby, ngiyakuthanda truly. Awukho omunye, you're my only one.
Ngiyakuthanda.